Westsidemusicblog.net.
True life situation, VJ Zambia, White Coast, terrified.
Zambia, utwa. Baby life I balansangi twalo. Kula mateze nero venya mamukulo. Kwa utwala life neri ya malolo. Kunonto yetu na kilila toni bupilo. Kamaniti wani hopsa madoho. Kulilaka cheku alusari wa moho. Mwona fela na kenti ula kipipi. Tua kupuma tumaluti tuafa jipi. Tukubosha washa fela nikatupin. Keu jamisa halu na yama jipi. Nesila vye nilifela masetting. Kono kambi wanifaseke ni chansi. Nikalika kuliuli wone unde lifasi. Kenefela mamu shitu mosho lokoto. Kuyo kuta nile kilemu lokoto. Foni shimbile nishere ni mapokoto.
Wanishia mami.
Yava.
Wanishia baby.
Yava.
Matara kuwale baba fumile.
Nalola kapa kimitolo.
Walibara kule ni wanane wanyatile. Mwandala wa mayando. Oh, mwandala. Hauna kunele lakuna. Oh, mwandala. Linzani
JJ Zambia, one, utu. Iti lefela ekonomi ya kangana. Deli bubu silelu na kikufa pana. Nikombo kafela likae siza tatana. Kono wana nenili kakatatana. Moluzula kikusu pana minuana. Oke wa ikunisia, fangandaleza. Matu omoni sayi naipuza. Nenisa wishi nifela kukuluza. Oke baby girl reason with me. Ukupuma puma fela yomufumi. Love yena niti aitimi. Kono kambi wanifaseke ni chansi. Nikalika kuliuli wone unde lifasi. Kenefela mamu shitu mosho lokoto. Kuyo kuta nile kilemu lokoto. Foni shimbile nishere ni mapokoto.
Wanishia mami.
Yava.
Wanishia baby.
Yava.
Matara kubale baba fumile.
Esi mwendi kima levos.
Walibara kule ni warane wanyatile. Mwandala wa mayando. Oh, mwandala. Hauna kunele.
Yeah.
Downloaded from Real Life Music Blog.net.
JJ Zambia, White Coast, Ella Ella Charify. Thanks on this one, yo. Don Zit Flex, Mr. Success, Managers Muluvisha, Managers Mr. Boyd Sugar, Hashtag Kruski Di Donaro, J Cardio, The Owner, McD, Viper, Aguero. Our Bat Max D, One IZ, Eva J in the area, Spy J, Classic Boy, King Williams, Van Boy, Bakulu, Eldon, Mr. One Touch, Legas, Lennox, Jack Ref, Kaufela, Kaufela.